duka ebya magero twala babinji nokutya kwaliwo mumunjo lugendo rwali ruwanvu eya injiri yabulirwanga abalwadde ne baonanga nekyokulya tetwajulanga kiki kyetu talaba naye abamute batuka bava ku nsonga ne bayuga nembeera mukama yensonga sivanze ku nsonga yanzija munyanga sirwana na mbeera mukama yensonga sivanze ku nsonga yanzija munyanga sirwana na mbeera olwalero olwalero nayiseko mu bbaka olwalero sisinkanye mu kibi nga yenna yasiwuka embeera y'ensi yamukwata mu kibi eyasinzanga kati yaddayo nenagambye nti abamu tebatuuka n'abamu ku batuuka nasanze ate bakoowa naye nze ku lwange sigenda kukoowa sigenda kuwanika aya sigenda kusuula embeera y'emisiri nagikoowa nze sikoowa anawe tokoa kale musumba towanika kale jetugenda kumpitulino kutuka mukama yensonga sibanze ku nsonga yanzija munyanga sirwana na mbeera mukama yensonga sibanze ku nsonga yanzija munyanga sirwana na mbeera talk of you my lord everything I do I will sing of you my lord and everywhere I go talk of you my lord everything I do I will sing of you my lord oh yeah, 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 yeah. I go sing of you Jehovah